the sound.
Oh, what I got. Yeah.
Mother Eyes International, Pensley to International, iPhone is see you taking on, tuko lili P original.
Pombe na acha, sigara na acha, mirungi na acha, because of you. Pombe na acha, medicine na acha, sigara na acha, because of you.
My African queen, Sarah's water,
mama, yeah.
Nacha, Nacha, mama, yeah. Tila nyingi choko choko, my love.
Listen, umefunga kiwanda, nauliza wapi kiwanda, mtoto mzuri kinanda, una mwendo wa kuganda, macho yako kabikari. Nimenasa simba mkari, utamu wako kasari, nimekwama mibepari. Nifate kipi kwa ambacho wewe hauna, unanifit kila hali kila namna, ushamba wao wa mjini wewe hauna, insta, snap, kudamsh, hauna. Internet no, Pensley to international, iPhone is see you taking no. Tuko lili P original.
Pombe na acha, sigara na acha, mirungi na acha, because of you. Pombe na acha, medicine na acha, sigara na acha, because of you.
My African queen, Sarah's water,
mama, yeah.
Na acha, Nacha mama, yeah. Tile nyingi choko choko, my love.
Ukiuliza kwa nini una mpendo na shindwa kujibu na baki umenuna, wakisema maneno mabaya juu yangu na nomo na cheko na guna. Penzi letu ni shamba, mefieka melima, mepanda di sasa na vuna, wanathwa na uchuna. Hehe, kwako nimebeti mama usichane mkeka, ukija kunida kumi mweza kutateseka. Tamisi vitu vingi ya sabiru na vyo deka, tunavyo wenda na kama ganja na peka. Internet no, Pensley to international, iPhone is see you taking no, tuko lili P original.
My African queen, Sarah's water,
mama, yeah. Because of you,
Nacha mama, tile nyingi choko choko, my love.
Because of you,
King of Southern Highland, Melaika.
Gina, X double sick.